yeah.
Tugonyere.
Mr. Seed again.
Stupid boy in the house.
Yeah. Mini fine boy, I know. Na pia nime bless you, wana God. Ukinipata baby, umepata gold, you know. Na pia, mini ghetto boy, you know. Mapenzi pia nitakupea for sure. Oh my darling, I will never let you go. Whoa, whoa. When he painting, painting, ukikatika kwenye TikTok. Baby, unafanya mina feel like a King Kong. Mina pendo kinitanga papito.
Tugonyere.
Ona vile mina shiny na mi city, oh my baby. Cheki vile watu wana nipendanga, oh my lady. It's kind of love, I will show you on a daily. Yeah. Mini number one in a mi city. Kukuwacha girl, itakuwa tricky. Wachaji now, wamesema fiti. Nimepata binti pretty. Ona vile mina shiny na mi city, oh my baby. Cheki vile watu wana nipendanga, oh my lady. It's kind of love, I will show you on a daily. Yeah. My love for you will never die. My love for you ita multiply. Mini gangster, lakini nita cry. Okay, go away from me, my God.
Tugonyere. Mara ngapi nimekushoto na kupenda. Na sai ati unadai kunitenda. Mapenzi yangu kwako ati imeenda. Unanisoma kama date kwa kalenda. Kani mapenzi ni kweli nilikupea. Nilichonacho kidogo situlishare. Nikakufishu kawa wangu tunderea. Mashida zote baby girl nikakea. Come closer, indio masa. Ya kucheza imchezo manze sasa. Nilichorea kukuchorea. Cause bila we baby girl ni hasana kwangu miku. Mama mia ninalia, angalia, fikiria. Eti stupid boy anakungora. Come closer in your masa. Ya kucheza mchezo kwa kitanda sasa. Tugonyere.